yako na moyo listuka pa, stuka pa. Nilitamani kukuita nafsi kasita, kasita. Natamani nikupate, ulipo nikufate. Totomotoka, unanipa joto jotowe. Totomotoka, unanipa joto jotowe.
Give me your number, number, number. I need you a number, number, number.
Yeah, yeah, yeah.
Nimerata na wewe, sitaki mwingine we. Wakukupenda ni wewe, sitaki nijele.
Silago pene po,
sweet like a pineapple.